It's a rather empty.
Good music.
Namnyamati Adi.
Nasda.
Nadu decides.
Three Kings.
Sifika Production.
Ma-ma-ma-ma-ma-ma. Chopping da.
Come on, sick your melody in your mind. Come on, my pansy. Chumba. Peke unanipenda tu, unaifanya my dream come true. Peke unanipenda tu, unanifanya my dream come in true.
Me betam kwa party, people feel I'm kingpin. Shake your booty till a lila ting ting. Then tada na tila tila ding ding. Tila tila ding ding.
Sorry for what I did. So how y'all up it, I'ma laugh when I'm in need. We did a step out. And if you just follow my lead, together we can proceed. That pick is a fit, hakuna matata. Hey ma, jotule bata, tuvuke mipaka. Weekend, moja mombasa baka mutataka. Auto kachil tabata, hakuna mashaka. Sitaki, upate tabu ndio kitu nataka. Nataka, ujisikie kama mrebu wa mwaka.
I sit in a house, umenipa sura ya hela. Najisikia uru free kama Mandela. Chaguo saisi kujitela. Confidence culture ndo hii bendera. Mwanamke una mipango, una mapenzi ya bando. Unafikiri kimaendeleo kwa kila jambo. So mi siwezi kuwa maziwa mgando. Nime note hii, shorty no pee. Mama la mama mamake king low key. Gajo makini ni star time hii. Una zile baby ujani posti IG. Baby bila Brazilian hair round hii. Baby umenitoa picha yangu FB. Nikiwa sina, nikiwa nacho comfortability. Nalala usingizi, silali macho comfortability. Hata kama singizi, unalala nacho comfortability. Maisha uingizi, ndo kitu ambacho comfortability. Joto smarta, joni smarta. Vile wanijali ya nisi na utata. Watoto unipe, watoto smarta. Menikamilisho, menbadili status.
Na kama muziki, umerudi nyumbani. Na kama mapenzi, chumba. For me confidence.
One year, man. RIP, Kobama.